Katima wafini unako uruwale yesterday evening tuwa bada kukuru kudurwe masakao nga tubo uza bantu wacho wengewe yungere nyo na ya lesbons ya wakawa gamba you know musima nye misambwa minyivu bichi na ya kubo uza mafini angaku kuyenzi kisa yobo wangwa ndu uza ya bantu nti misambwa minyivu musima nye mbasa le miti mojali jiumuli nange mizimu bichi bicho vako uvenjoko yungere mbicho kukuru kudozona
kitufu wakakio manyi obo wangwa wezi nga vidi okuve na vega
wanji?
Edda Mchivo tuwe mea kabili okuwe mawega kwa hirange miti mingi nyo kwa hirange miti mingi nyo neka kisa wazi mtu wachari atuwe kukudono mta koro unambiki duwa kukuwe la kama anji manji nyo 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 so nabo sila ninyaka inzo kuwe la batu mchi accident zino kubawa uro kwa nganti kukudono kwa achere kwa hirina kukuta nganti wanumutufu kwa inzo kuwe la uro abantu wa umulira uchuli Mwendeke ya wasijie misambo juu umuri ya kuwange wawela uo mchala kurosinga na ala nabi tulida wawela uo mwami atambulanga alimu kubo vanga kutechi so mwani mwemi zizo minji neka kisao zitu wata ilu kudoliko ya wangwa na nono so chini ndo tuwe lechitufu mbela yo na nienga kisala government ndo uza kwe kuhu
kakati mwafina mbela yunga waluwe mbele yunga mantewe misambo kwa juu watejiri ipo chini ndo kubanga chukoliko kubanga batemo tebe nkizo vyo wangwa
singo mkumi zite nandyo waziza nga abantu abayina ebibanja oku nga abantu abayina amataka oku we balina okwebeereramu okugamba nti mutuufu kino kye tusaanye okukola bwanu kati ng'omuntu bona agamba nti tetwalinanga bulungi bwansi bangi tuzzeewo ebyaliwo tusobole okukuuma obutonde naye tetewalingawo accident nyingi zakatandika okubeerawo myaka etaano mukaaga naye tetewalingawo tetegeeza bayite bavuga mmotoka bali bazibuza so abali ku lw'e Masaka ebyetagisiza okuzawo netugamba nti wano walingawo omukolo ogukolebwawo tugukole wano walingawo kino tukole tusobole okutaasa abantu bakole
okay neki nesimye mafina gabanji ku bantu balingira enzikiriza tugezenge yekiro ku lubane enzikiriza endala nga bo ky'ebyobuwangwa olowooza kikiva mu n'ebintu ne ebyokeddwa okunyiiga
nedda bw'oyokya embugo oba bw'oyokya essabu oba kyoyokyeza bya buwangwa kirimu omuntu bw'anaakugamba nti bw'alumba ekkanisa n'agyokya ayokyeza kato bw'oba bazokyeza baba bazokyeza era empewo zisigalawo naye omulamwa gwazo nti ate zisobola okunyigiriza okulaga nti ziyina naz'amaanyi okuteekawo embeera y'okutta abantu okuteekawo accidenti okuteekawo ebiva omusajja n'atema mukyala we okuteekawo ebiva omuntu na nakozesa akaana akatakata neetuuka okiwulira okitegeera
okay.